Ra! Chunky Supplier! Supplier!
Chunky Supplier!
Bacalhau. Tushuke kwanza kidogo. Tuendelee ama tuziendelee? Tuendelee ama tuziendelee? Unyama sasa baridi wanangu full dozi, wanangu bogaji kitengonia. Unyama sana wanangu au sio? Ah. Okay, peace.